time I drop these things, mbizu mphakathi, bafike bathi kanti, keni kanti. Every time I drop these things, mbizu mphakathi, bafike bathi kanti, keni kanti. Mina ngithi hee man, hee wena man, hee man, hee wena man. Simnan, noma kanjani, simnan, noma kanjani. Every time I drop these things, mbizu mphakathi, bafike bathi kanti, keni kanti. Mina ngithi hee man, hee wena man, hee man, hee wena man. Simnandi noma kanjani, simnandi noma kanjani. Ngithi simnandi noma kanjani, simnandi noma kanjani. Hee man, hee wena man, hee man, hee wena man, hee man.
Yeah.